mone omvela konse kumumuli, nanga mulibwa. Ine ndili bwino ndipo ndiye mikambwe pondipatsa mwayi woti ndikhale limodzi ndi inu mu programu yetu Santhule Bible, pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Tangoyamba kumene kusanthula Masalimo. Masalimo ndithu buku la mtengo wapatali meneli. Ndipo lero tilowa Masalimo chapter 5, 6 komanso 7 timve zambiri za kulirira kapena kulira mu nthawi ya nsautso. Kodi adalimba Masalimo amenewa ndani ndipo zidachitika zinthu zotani? Nayu mbale Osman Chiralamanda utatitsogolere kusanthula mawu Mulungu mprogramu iyi.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo tiye tiyambe ndi mawu a Mulungu amene akupezeka pa 2 Korinto 15 verse 55 amene akunena kuti, ifawe chigonjetso chako chili kuti, ifawe mbola yako ili kuti. Tuno mu programu yata tinali kukambirana kuchokera pa Masalimo chapter 3 kuyamba verse 1 kulekeza chapter 4 verse 8 mene timaunika za pemphero la mmawa ndi la usiku. Ndipo lero pamene tisanthula Masalimo chapter 5 tiyamba verse 1 ndi kulekeza chapter 7 verse 17 momwe tikambirane zakufunika koyitanira Ambuye mmasautso. Ndiponso tiona zakupempha chifundo ndi kuthawa adani. Tsono Salimo ili analemba ndi David, amene amadziwika kuti ndiye woyimba wosangalatsa kwambiri mu Israeli yense. Salimo ili likutchedwa kuti ndi Salimo la mmawa, ndipo likuonetsa kufunika kwa mapemphero a mmawa. Sindikudziwa ngati paliso kuyamba tsiku kwina kumene kuli kwabwino koposa nthawi yachete ndi Ambuye wanu. Chiyanjano chabwino chimadza pakulankhulana wina ndi nzake, kutanthauza kuti ngati palibe kulankhulana ndiye kuti chiyanjano palibeso. Ndiye tikunena kuti ngati munthu afuna kuti akhale ndi chiyanjano chabwino ndi mlengi wake, akuyenera kupeza nthawi yolankhulana kapena kulumikizana ndi Ambuye wake. Ndiye Mulungu amalankhula ndi munthu kudzera mmawu ake komanso kudzera mupemphero. Tiye tiyambe kuwerenga chapter 5 verse 1 momwe tiona za pemphero la mmawa. Velani mawu anga Yehova, zindikirani kulingalira kwanga. Tavetsani mawu akufula kwanga, mfumu yanga ndi Mulungu wanga, pakuti kwa inu ndimapemphera. Mawu Yehova mudzava mawu anga, mawu ndidzakukonzerani pemphero langa ndipo ndidzadikirira. Tsono pemphero ili likhoza kuveka somotere, tcherani khutu Yehova ku mawu anga, velani kulingalira ndi kulira kwanga, inu mfumu yanga ndi Mulungu wanga, pakuti ndipemphera kwa inu. Yehova, mumandiva ine mmawa, ndipo ndibwera pamaso panu ndi chiyembekezo. Inu Yehova, mudzava pemphero langa mmawa, ndidzabwera mtima wanga kwa inu Mulungu mupemphero. Tsono nkhani yonseyi kunena kuti Davide adzakweza mawu ake kapena adzafuulira kwa Mulungu wake nthawi ya mmawa kupereka nkhawa zake. Ndiye tikunenetsa kuti nthawi ya mmawa ndiyo nthawi yabwino yotukulira mtima wanu kwa Yehova. Mwanjira ina tikunena kuti wokhulupirira ayenera kukhala ndi chizolowezi chomapereka moyo wake kwa mlengi wake nthawi ya mmawa. Verse 4, pakuti inu sindinu Mulungu wakukondwera nacho choyipa, mphulupulu sikhala ndi inu. Opusa sadzakhazikika pamaso panu, mudana nawo wonse akuchita zopanda pake. Mudzawononga iwo akunena bodza, munthu wokhetsa mwazi ndi wachinyengo Yehova anyasidwa naye. Koma ine mwakuchuluka kwa chifundo chanu, ndidzalowa nyumba yanu, ndidzagwada kuyang'ana kachisi wanu woyenera kuopa inu. Mundime izi muli nkhani ya chimwemwe cha munthu wolungama. Tena David akunena kuti imakhala apo nyengo yomwe mtima wokhulupirira umadzazidwa ndi chisoni. Ndiye akufunsa kuti kodi chimwemwe cha wokhulupirira chimadzamotani mu mtima mwake? Ndiye akuyankhanso kuti chimwemwe chimadza pamene mtima wake uonetsa kudana ndi uchimo. Apa ndi pamene mungaonetsa okonedwa kuti muli kumbali ya Mulungu. nkhani ndi yakuti popeza Mulungu amadera ndi chimo ndipo sakondoletsedwa pamene aona dziko lomwe ladzazidwa ndi uchimo. Mwa njira ina tikunena kuti uchimo wa mtundu uliwonse sukondoletsa Mulungu, momwe monso ana a Mulungu sayenera kukondoletsedwa ndi chimo. Ndiye tikunenetsa kuti uchimo sungakhale ndi Mulungu popeza Mulungu ndiye kuunika, ndipo mwa Iye mulibe mdima. Iyi ndiyo nkhani tikuipeza pa 1 Yohane 1:5. Taonani Habakuku naye chapter 1:13 adanena mawu akuti, inu wamaso osalakwa, osapenya choyipa, osakhoza kupenyerera chovuta, mupenyereranji iwo akuchita mochenjerera ndi kukhala chete pamene woyipa ammeza munthu wolungama woposa iye mwini. Pano pali nkhani ofunika kwambiri, kotera kuti ndikofunika kuimvetsetsa. Nkhani iyi ikuchoka pakuti Mulungu adamuza Habakuku kuti akasidi akubwela kudzononga dziko la Ayuda. Ndipo Habakuku amayanga kuti maso a Mulungu sakhoza kupenyerera chovuta. Tere mamawa amenewa tikuphunzira kuti uchimo ukhoza kuchuluka ndithu, kapena kuti wochimwa akhoza kutasa ndithu, koma ayenera kudziwa kuti maso a Mulungu sakhoza kuonelera cholakwa china chilichonse. Kutanthauza kuti tsiku likubwera pomwe chionongeko chikudza pa chimo ndi onse wochita chimolo. Mukumbukira kuti Mulungu adanenetsa kuti tsiku la chiweruziro likudza pomwe uchimo sudzachulukanso ndipo udzathedwa. Tele tavani mawu apa chivumbulutso 21:8, Mulungu akunena kuti, koma amathana ndi wosakhulupirira, ndi wonyasa, ndi ambanda, ndi achigololo, ndi olambira mafano, ndi wonse amabodza, cholandira chawo chidzakhala mnyanja yotentha ndi moto ndi sulufule, ndiyo imfa yachiwiri. Ndiye mwa mawu tawerengawa mwina mukhoza kuona ngati kuti ndi chiopsezo ayi wokondedwa. Koma payenera kudziwika bwino kuti chiweruzo cha Mulungu chikubwera ndithu, kunena kuti mwina inu simungafune kapena simungakondoletsedwe, koma dziwani kuti chikubwera ndithu. Verse 8, Yehova munditsogolere mchilungamo chanu chifukwa cha akundizondawo, mulungamize njira yanu pamaso panga, pakuti mkamwa mwawo mulibe mawu okhazikika, mkati mwawo mosakaza, mmelo mwawo ndi manda apululu, lilime lawo ashashalika nalo. Mawuwa akutanthauza kuti, Ambuye nditsogolereni mchilungamo chanu chifukwa cha adani wanga. Taonani adani wanga akufunitsitsa ine nditagwa, koma ine ndifuna kulambira inu basi. Mwa njira ina tikunena kuti Davide akupempha Mulungu kuti amutsogolere njira zake zonse, popeza kuti mmelo mwawo muli manda apululu ndi lilime lawo amanyenga, ululu wa mamba uli pansi pa milomo yawo. Tele tikhoza kuona zonkhani imeneyi pa Roma chapter 3:13, kutanthauza kuti Davide anali pakati pa anthu amene samadziwa choonadi, ndipo anali kupeza vuto kunena chilungamo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mawu awa ndi amene akufotokozera za momwe wokhulupirira masiku anu akuchitira. Ndipo chimakhala chinthu chokhumudwitsa kuona kuti mkamwa mwa mʼbale simukutuluka choonadi. Verse 10, muwayese otsutsika Mulungu agwe nawo uphungu wawo, mkuchuluka kwa zola kwa zawo muwapitikitse, pakuti anapikisana ndi inu. Koma akondwere wonse amene athawira kwa inu, afule mokondwera kosalekeza popeza muwafungatira, nasekere mwa inu iwo akukonda dzina lanu. Pakuti inu Yehova mudzadalitsa olungamawo, mudzantchinjiliza nacho chivomerezo ngati chikopa. mau awa kunena kuti, muwaononge Yehova adani wanga, mulole kuti upungu wawo, uwagwetse popeza kukira inu. Ndipo onse amene afuna chipulumutso chanu, adzakondwera nthawi yonse chifukwa cha chitetezo chanu. Ndiye chimene ndifuna tione ndi chakuti, pempelo, ndicho chinali chidecheni cha Davide pamene anali kukumana ndi uchimo komanso pamene anali kukumana ndi adani wake. Kunena kuti Davide anali kudalila pempelo kuti Ambuye amutsogolere kuti aende mjira yomwe sidzachititsa manyazi dzina la Mulungu. Tsono taonani mu verse 10. Davide akupemphera kuti Mulungu aononga adani wake. Ili ndi pempelo lomwe ndi loyamba, lomwe limabwezera chilango kwa adani. Mukumbukira kuti mapemphero ena a Davide anali kupempherera chilungamo ndi chiweruzo. Kutanthauza kuti nthawi zina Davide anali kupereka mapemphero amene amaoneka kuti anali woopsa. Koma si yekhayo ayi. Yesaya naye adapempheranso pemphero lotere. Tamvani Yesaya 64 verse 1 and 2 akunena mawu kuti, mwezi mutang'amba kumwamba ndi kutsikira pansi kuti mapiri agwedezeke pamaso panu, monga pamene moto uyatsa zitsamba ndi moto uwiritsa madzi kudziwitsa kwa amaliwongo anu dzina lanu kuti amitundu anthunthumire pamaso panu. Tsono chimene ndifuna kunena pano ndi chakuti, chilango chikuyenera kudza kwa oyipa onse tsiku lina lake. Nkhani ndi yakuti, mawu opatulika amanenelatu kuti Mulungu adzabwezera ndithu. Takumbukirani fanizo la mkazi wa Masiya, amene anali kupita kwa oweruza mlandu kawirikawiri. Ndiye oweruza uja adanena mawu akuti, ndingakhale sindiwa pa Mulungu, kapena kuti sindisamala munthu, koma chifukwa chakundivuta ine mkazi wa Masiya uyu, amene ndidzamuweruzira mlandu kuti angandilemetse ndi kudzaidza kwake. Ndipo Ambuye anati, tamvelani chonena cha oweruza osalungama uyu. Ndipo kodi Mulungu sadzachitira chilungamo osankhidwa wake kumuitana usana ndi usiku popeza aleza nawo mtima? Ndinena ndinu, adzawachitira chilungamo posachedwapo. Iyi ndiyo nkhani ndikuipeza pa Luka chapter 18 verse 3 mpaka na 8. Tsono nkhani ili pano ikuti Mulungu ndiye amene adzabwezera kwa adani wathu, kapena kuti adzachitira chilungamo ana wake. Koma pano tono kuti Davide anali kupempherera kuti Mulungu alanga adani wake. Wokondedwa anzanga pa kodi inu mukuganiza kuti ndi pemphero loyenera masiku ano? Tsono anthu ambiri akhala akunena kuti ndime imeneyi siofunika, ndipo pafunika kuifotsa mʼBaibulo. Nkhani ili pano ikunena kuti munthawi yachivuto yomwe ikudza mtsogolomo, anthu amene anali kutsatira lamulo adzapemphera motere popeza ndi chimene chinali kuchitika pamene iwo anali pasila pa lamulo. Koma ife, amene tinapulumutsidwa ndi chisomo, sitienera kuchita motere, popeza pa Mateyu 5 verse 44, Ambuye Yesu akuphunzitsa kuti tikonde adani wathu popeza kubwezera ndi kwa Yehova. Kutanthauza kuti, pamene ife tibwezera chilango kwa adani wathu, ndiye kuti tikudzitengera ulamuliro. Kotero kuti, sitikuyenda mwachikhulupiriro ayi. Taonani Mulungu amafuna kuti timukhulupirire iye, kuti ndiye amene akhoza kuthana ndi adani wathu. Takumbukirani Ambuye wathu Yesu Khristu pamene anali pasi pano. Iye ananyozedwa ndi kukanthidwa, koma sanabwezere kanthu kena kalikonse pa adani wake. Tere ndi cholinga cha Mulungu kuti wana wake nawonso atenge chitsazo cha Yesu Khristu. Ndipo tikunenetsa kuti inu ndine sitienera kubwezera, popeza kubwezera chilango iko ndiyo ntchito ya Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti Mulungu ndiye chingo kwa anthu onse amene ndi wokhulupirira, monga muja anali chingo kwa Yobu. Tsopano tikulowa mmasalimu chapter 6. Momwe tiwona za kupempha chifundo kwa Mulungu. Davide anali mtumiki, yemwe anali kulira ngati Yeremia. Ndipo salimo ili ndilimene likuonetsa kupshinjika mtima kwa Davide. Iye anali kuona zonyasa zomwe zinali mdziko. Komaso anaona so moyo wake kuti sunali wolungama pamaso pa Mulungu. Tere salimo ili ndilo kondoletsa chifukwa cha ndondomeko yake yabwino yomwe ikupezeka mbuku limeneli. Taonani buku ili kapena kuti salimo ili limayamba ndi madandaulo ndi kumalizira ndi chiyamiko. Izi zili ngati muja anachitira Hana amene anapita kwa Ambuye ndi mtima wosweka, koma atapemphera anabwerera kwawo ndi nkhope yake ili ndi chimwemwe. Ndiye Davide akuona kuti chimo liliponse ponse. Ndipo poonanso mumtima mwake, iye wazindikira kuti sali wolungama pamaso pa Mulungu. Tere salimo sikisili, ndikulira kwa wotembenuka mtima komanso kupempha kwa chifundo. Verse 1. Yehova, musandidzudzule mu mkwiyo wanu, ndipo musandilange mu ukali wanu. Mundichitire chifundo Yehova pakuti ndalefuka ine. Mundichize Yehova pakuti antuntumira mafupa wanga. Moyo wanga aso wantuntumira kwa kukulu. Ndipo inu Yehova kufikira liti. Bwelelani Yehova, landitsani moyo wanga, ndipulumutseni chifukwa cha kukoma kwanu. Nkhani ili mundime ino ikuti, Davide akudziwa kuti ayenera kulandira ukali koma sakufuna kuti aonongeke mukali wa Mulungu. Tereta vana akupempha kuti mundichite chifundo Yehova. Davide akupempha chifundo kwa Mulungu kumoyo wakenso wakuthupi kuti ukhale wa mphumphu monga moyo wa uzimu wamwe. Tsono taonani kuti Davide mkupelewera kwake akuona so mwayi wa ukulu wakuti akhoza kulapa kwa Mulungu. Tere zikuchitika monga muja adachita so Yesaya yemwe adaona Yehova ali pa mpando wake wa ufumu. Apa ndi pamene adaona kupelewera kwake ndipo adapempha machilitso pa moyo wake. Verse 5. Pakuti muifa mosa kumbukira inu, mmandamo adza kuyamikani ndani. Kani ndiyo funika kuyimvetsa. Taonani Davide sakutanthauza kuti ama kaikira za moyo wina wa mtsogolo ayi, koma amangofuna kutsimikizira kuti iye adapitiliza kutamanda Yehova pamene akhala ndi moyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani pano ikunena kuti muifa mulibe kukumbukira chilichonse chifukwa palibe kulumikizana kwa mtundu wina kulikonse pa amoyo ndi akufa. Kunena kuti akufa alibe gawo pa anthu amoyo. Ndiye pa chifukwa chimenechi inu ndine tiyenera timasulidwe kumsampha wa mantha a imfa. Tsono mantha ndi amene amapangitsa anthu ambiri akuno ku Africa kumapembedza mafano ndi mizimu. Tsono pamene tikamba nkhani ya mantha, ndiye tikunena za malo komwe kumapita anthu akufa. Kunena kuti ndi malo amene kumapezeka wanthu wopembedza komanso ndi anthu akunja omwe. Ndiye ndikoyenera kudziwa kuti ndime iyi sikuphunzitsa kuti moyo umangoyima kapena kuti sumapita kwina kulikonse. Ayi, nkhani kunena kuti munthu akamwalira zinthu zonse zochitika za umunthu zimasika. Verse 6. Ndalemana akukuusa moyo kwanga, ndiyende mitsakama wanga usiku wonse, pasa yanga ndi wolopya ndi misozi yanga. Lapo wala diso langa chifukwa cha chisoni, lakalamba chifukwa cha onse akundisautsa. Pano tikuona kukudzidwa kwa kukulu kumene wolemba salimo ili ali nawo. Taonani wafika ponena kuti mphasa yanga ndi wolopya ndi misozi yanga, kutanthauza kuti usiku ndi usiku mphasa yake yakhala malo ovomelezera pa machimo ake. Taonani mkulu wina wokonda maa Mulungu wakumangalande wotchedwa John Trapp hadanena mawa kuti diso lija limayangʼana mkazi wa mwini, pano lafoka. Ndipo lalemedwa ndi chisoni ndi kuwala. Ansanga, kadi iyi ikufotokozera momwe munthu wokhulupirira ayenera kukhudzidwira ndi chisoni pa uchimo wake. Kodi uchimo uja mumachita uja umakukhudzani motani wokondedwa? Ndiye tikuona kuti sali mweli ndi la mtengo wapatali ndithu. Taonani likuonetsa kuti wokhulupirira ayenera kulirira chifundo pamene moyo wake wapsinjika ndi kutaya chiyembekezo. Tsono Mosemo ndikuona kuti ndi chifundo choka chomwe chikhoza kupulumutsa inu ndine. Verse 8. Chokani kwa ine nonsenu akuchita zopanda pake, pakuti wava Yehova mau akulira kwanga. Tsono mundime ino tikuona nkhani yokondweretsa. Taonani Davide pano akusonyeza chitsimikizo mumtima mwake kuti pempho lake laveka kwa Mulungu, ndipo adani wake wonse angotaya nthawi yawo. 9. Wamva kupempha kwanga Yehova, adzalandira pemphero langa, adzachita manyazi nadzanthunthumira kwakukulu adani wanga wonse, adzabwerera nadzachita manyazi modzidzimuka. Pano tiyeni tiyambe ndi mawu apa Heberi 5 verse 7. Pamene tikuva za Yesu Kristu kuti ameneyo masiku athupi lake anapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwakukulu ndi misozi kwa iye amene anakhoza kumpulumutsa mu imfa, ndipo anamveka popeza anaopa Mulungu. Tsono mawu awa ndiwo achitsimikizo chomwe tili nacho lero lino kuti Mulungu adzamva ndi kuyankha mapemphero athu pamene tili mʼmasautso akulu. Anzanga, ine ndikuona kuti mawu awa ndi olimbikitsa kwambiri. Nkutheka kuti muli mʼnthawi yowawa kwambiri, koma salimo ili ndilo lokuthandizani okondedwa, komanso lothandiza ine. Masalimo chapter 7 momwe tiona kulirira kuti abwezere zolakwa. Salimo ili likuonetsa kulira kudzikhuthula, ndipo ndi salimo lomwe likuulula uneneri wa mazuzo kwa wonse woopa Mulungu ngakhalenso wonse wotsala. Verse 1. Yehova Mulungu wanga, ndakhulupirira inu, mundipulumutsa kwa wonse akundilonda ni mundilanditse kuti angamwetule moyo wanga ngati mkango ndi kukhadzula popanda wina. Tsono nkhani iyi kuti Yehova Mulungu wanga, mwa inu ndifuna mpumulo. Ndipulumutseni kondilondalonda omwe ali ngati mkango omwe ungandimbwandire. Mwa inu ndipulumuke. Pano ndifuna ndinenetse kuti mkango ndiye Satana, amene Petulo pa 1 Petulo 5 verse 8 adanena mawawo kuti khalani wodzusungira, dikirani mdani wanu mdierekezi monga mkango wobuma ayendayenda ndi kufunafuna wina kuti amlikwire. Tsono mwa mawu amenewa wokhulupirira tonse tikuchenjezedwa kukhala cheru ndi mdierekezi. Verse 3. Yehova Mulungu wanga, ngati ndachita ichi, ngati mmanja wanga muli chosalungama, ngati ndambwezera choyipa iye woyenjana ndi ine, inde ndamulanditsa wondisautsa kopanda chifukwa. Pamene Davide akulemba nyimbo iyi akudandaula chifukwa chakuti pali ganizo lakuti anachita choyipa pa mkusi amene sadamulakwire. Ndiye pano Davide akudandaula chifukwa cha mawu onama amene akumunenera. Wokondedwa anzanga apaulendo, tiyeni titsilize ndi funso lakuti chifukwa chiyani anthu olungama akuzunzidwa? Yankho likuti inu ndi ine sitingathe kumvetsa kapena kupeza yankho lenileni ayi, koma ndidziwa kuti tsiku lina wina wake adzapereka yankho lolondola ndithu. Uyu ndiye Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Tsono ichi ndi chifukwa chake mu verse 6 akunena kuti ukani Yehova mu mkwiyo wanu, kutanthauza kuti Davide akupempha kuti Yehova abwezere chilango kwa adani wake. Ndiye tikuyenera kudziwa kuti Mulungu sasintha komanso sasintha njira zake. Kunena kuti safanana ndi ife ayi amene timasintha malinga ndi nyengo. Mwa njira ina ndikunena kuti Mulungu ndi wolungama amene amadana ndi chimo, ndipo ndiye woweluza wolungama kotero kuti adzathana ndi chimo linali lilonse. Tsono lero okondedwa, tilekeza pano koma timasanthula Masalimo 5 verse 1 ndikulekeza chapter 7 verse 17 pomwe timakambirana zakufunika kwaitanira Ambuye mmasautso, kupempha chifundo ndi kuthana ndi adani. Ambuye akudalisani yenu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiro Lamanda utitsogolera kusanthwa mawu Mulungu ku Masalimo chapter 5, 6 ndi 7. Ndipo takhazikamo ndithu mmachapter amenewa, koma mprogramu yathu yotsatira tizalowa ndithu mu Salm chapter 8. Salimo chapter 8. Ndisanasiyane nanu ti kupatsireni makera wathu kuti tumikizane pokhuza ndi programu yathu Santhule Bible. Ndipo mukhoza olembera kalata kuti Santhule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo SMS mukhoza kutumiza ku 083-500-222. 083-500-222, nambala ya pa Malawi. Ndipo email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedu nalimodzi mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni.